straight out zpushup.com.
Peter sends a gaze. Kaboom. Ekidibe. Chintu cha mene chiseka sandie chechidisha. Wena mare pinga nyana kula pizza. Mene jimazeka na we everyday ndiye my enemy. Na baby wa mene yongo nyonga ndiye aluma ziba. Kama ke ujeza ndiye kamaruma. Bama lepula ma black table ndiye bama posting. Zunga zibe njo kapachi panda. Kapa pasha osa santa sama zivika mweho. Mati ya chaya zimairo. Na jinkala kea fumune. Chicheza na he, chiseka na he, chikuja na he. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Chiseka na he komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mo everyday. Shushushu. Madamu wakatuma foni pale mbeka namba inango. Menangu si yankika nicho dabu isanzo. Wazanga wakatuma foni zwani mvela. Kaya nindani yango mvela. I'm wondering, nindani uyo. Nindani alipizi muka foni kanga. Chito zina zidabu isa mama. Muntu paka bawa angoshoka pona nyama. Ali undercover angoshoka michopo. Chilipizi tiseka na heve. Chicheza na he, chiseka na he, chikutia na he. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Chiseka na he komata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mo everyday. Shushushu. Kuchechi, wakamba na matangs. Bela wapezeka muma basi makonda kita. Bela nguni mamaneja muma company. Kuma priority ni kutola ankani. Ulibe alisefu maoska popa balimbwe. Bela ni mamonku mu university. Olu azemoma palevo. Bela ni ma DJ. Bizi vango punda shipwe shipwe. Bela ni mazorola. Kwa shushula kumozi na kapokola. Akungenela ni mwami shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Chiseka na eko mata pamukamwa. Shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jima pezeka na mo everyday. Shushushu. Shushushu mamuona imwe. Shushushu. Mukamwa shushushu. Alibena manyazi imwe. Shushushu. Jimapezeka na mo everyday. Shushushu.
Jeo Tawani. Eko Lima is leaving for Charlie Bravo tomorrow. Right now we are listening to Hotel's conversation. We were thinking they are not planning anything with Charlie Kiro. Double correct. November Oscar revealing anything to do with 48 Foxtrot Lima Alpha Tango Sierra.
Peter Zen Zagaze. Please stop.
G-Show Records Production.
Peter Zen Bande Beat. Ekidibe. Kanunube. As a tiger.
It's feeding paper devil investigation. Quincy Weezy. Yana. Hooked up again with a little spice. Better.
In fact, I work for the council.
Straight out zpushup.com.